sisters, nimemiss msela wangu, maskani yetu sisa. Fika baka pale, tukamona pande, tulikuwa masela kama wane. Tumepeleka mazaga zaga kibao, siwezi taja yani alikuwa kibao. Nilipomona kwa mbali, nilifurai, alipofika karibu I started to cry. Oh,